It's waiting. TMB classy.
Kidogo, unasumbua kidogo. Si utoto mam, siwezi kambali usha realize. Ukiwepo hapo, ndo furaha yangu. Baby so shopo. You are better than them, baby you're nice. Cute and beautiful, my type. Oh you go the sweet thing, forever you're mine. Shaladi uze. Watoto wetu si sote twale. Baby you are nice, cute and beautiful, my type. Oh you go the sweet thing, forever you're mine. Ishala hadi uze. Watoto wetu si sote twale. Tam, oh baby ni tam. Penzi lako tamu, ya unanipa utamu. Kutunza mi penzi kama maji ni kunyunyuzie. Nikulinde unawiri, nikuweke wazi siwe siri. Oh baby takutunza mi penzi kama maji ni kunyunyuzie. Nikulinde unawiri, nikuweke wazi siwe siri. I say my come rain, come shine, baby you are mine. Kweli we ni mad, ile design. Mambo special, yote kwa ajili ya my heart, wewe milele wangu yani. Come rain, come shine, baby you are mine. Kweli umeni mad, ile design. Mambo special, yote kwa ajili ya. You got my heart, wewe milele wangu tamu. Oh baby ni tamu, penzi lako tamu. Mie unanipa utamu. Oh baby tamu, hey baby ni tamu. Eti penzi lako tamu. Mi unanipa utamu.